Hey, Atua, hey, Tangata, hey, Atua, hey, Tangata, hey, Atua, hey, Tangata, hey, Atua, hey, Tangata. Tamatera, 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 Hey Atua, Hey Tangata.